Another and the event so Triton bet. Another problem day.
And Mr. Legend Production.
Gwale mutima we want to mawulwa tuka. Baby, nemanga menye kana kongoja. Omutima tegwa tula. Nebuza buza byanyo funde chibuli. Ebibyo miveko. Omutima gwa manja byanyo erotimanyi. Nagwasumu wanyo. Tofuka pirato. Manye chitufu tosala ochichamu. Nyumiso mukwaro. Omkomu kwano zije kumesumari. Mwagala na lo.
Njagala lo.
Njagala lo. Sabanga bila nyo se nkwagala na nyo nkwagala na lo
njagala lo
njagala lo kwenku sabanga bila nyo se nkwagala na nyo baby oli wanyo ze byenku gamba mbicha kulo wadenyirira nyo osu senyo ngati pide ne rabongo libyafayo ngweto gwako majibe wako bacha fayo bacha kusoma ko.
Bring your lips close to mine. Baby close your eyes. I feel you far bend it close. Between your fingers put in mine. Baby low
njagala na low.
Baby na low
njagala low. Kwenku sabanga bila nyo se nkwagala na nyo nkwagala na low
njagala low
njagala low. Sabanga bila nyo, yeah. Se nkwagala nyo. Kwagala nyo, nomukono gwange ngutekawo. Toliva mulo, okujako baby ngosazewo. Nkwetaga, toliva mulo. Na 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 na. Bring your lips close to mine. Baby close your eyes. I feel you far, bend it closer. Between your fingers put in mine. One and a low.
Njagala na low.
Baby na low.
Njagala low.
Njagala low.
Kwenku sabanga bila nyo.
Njagala low.
Se nkwagala na nyo.
Njagala low.
Nkwagala na low.
Njagala low.
Njagala low. Kwenku sabanga bila nyo. Se nkwagala na nyo.